kulula ukufika kwisiphetho sokuthi uma ungumKristu ungumntwana kaNkulunkulu kulula ukumlandela ekhathini eyilula kuneyinzima. Ukuba amahubo endumiso kulula uma sibusekile kunaseyikhathini zasenhluphekweni. Kodwa ngiyayibuza ukuthi engabe lokho kuliqiniso yini na? Ngiqale ngikubingelele, ngithokoze ngamukele futhi engosini yethu eFresh, ngengusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Ngale kongabazane, sonke singathozela iyinkathi zenjabulo nokubusiseka ilandelana. Kungabikho ngisho inkathi eyodwa enhlupheke empilweni zethu. Hawu, amen. Ilokho nebala esikuxolelayo akuyifayicathulwini zama-Israyeli. Ubungaxola ukuba isigqile eGibhithe kunokuhlala ezweni lesethembiso, izwe eligeleza ubisi neyinyosi, aqhathaniseke ngempela. Kodwa ngesikhathi u-Israyeli susondela ezweni lesethembiso andukuba ubusiseke, uNkulunkulu wawunika isexwayiso. Deuteronomy 6 verse 10 kuya ku-12. Kuya kuthi lapho uJehova uNkulunkulu wakho engenisa ezweni alifungelo yihlo o-Abraham, o-Isaka noJakobe ukukunika lona kanye nemizi emikhulu nemihle ongayakhanga nezindlu ezigcwele zonke izinto ezinhle ongayigcwalisanga nemthombo ongayimbanga neyivini nemnqumo ongakutshalanga nalapho udla usuthe xwaya ukuba ungakhohlwa uJehova uNkulunkulu wakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugqila. Esikhathini lakhona iy'busiso ziza kuwe zilekenyana, uyabona ukulula kanjani ukumkhohlwa uNkulunkulu sihlobo sami? Kulula kakhulu ukukhohliswa kutamuza iy'busiso size sikhohlwe yilo uNkulunkulu kanye owasikhipha ebugqini besono. Xwaya kuba ungakhohlwa uJehova uNkulunkulu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp inamba ithi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077. Kanti ngena kuwebsayithi uthole okuningi www.freshzulu.co.za.